sobiraɓe keɗiɓe to moɗon heɗade heeɗuji amen ɗi e lingdi e maggal muɗum fuu min jolti om sanne. Bisimilla moɗon ɓe acti jeune amen ɓalan jitti lewru janvier hitande 2023. Mi wondi ɗo hannde ɗo e Oumar Waygal. Oumar, hono ñallirɗa?
Mbiɗa selli basu fo waɗay sise.
Waygal, hoto joganɗa sakiraɓe amen hannde le sembe kabaruji ɗi?
En puɗɗiran ko nayri banggal marde liɗɗile ngalluji ɗe wattu joni ko heewi sukaɓe jokkolɓe fan gondi e nayirade toon. So iwri ɗon jaaden fa nokku noddirteɓe yoro so pelle sukaɓe jokkolɓe gonɗe toon ɗeɓe mbiɓe ɗon gondi e wadde imma darafa pa bo arme goɗɗo le oɗon nokku. Caggal muɗum garen timminiren birki sembe celli ko nayri banggal chan Algérie 2023 kañe fa yettoyo figol baron rewɓe ele koɓe noddirte zone IFOA.
Waygalo, margol liɗɗi ka laatige golle mo sukaɓe jokkolɓe nayore muɗum sanne oɗo wakkati?
Noon wori wakkande sukaɓe jokkolɓe hewɓe gondi e gollude oɗo golle fuu. Jamani nan wondi e haalde haalaji yal hoɗo ɗiɗo liɗɗi nafata kañe fa yetto ko nayri banggal vitamine ngaji ko tawete ɗiɗo liɗɗi. Nasuri wawi yoddude kutteji fewde ko nayri banggal cellal neɗɗo na ɗum wawa yoga e andanɓe kabaru ñamduji kay kolletiwi ɗiɗo liɗɗi wala fuu basi ko woni e muɗum. So ni ɗum marirama honno wirano fa keɓen famtare keɗɗe Mamadou Sama Seko e sita sidibe
duɗɗatol kulkuro amadu jang na jogi ɗon nokku margal liɗɗi holti yidde sanne oɗo golle o ka noon caɗele mawɗe ane kabaru muɗum.
Minen ñamina liɗɗi ɗi e ñamiri ittiten caggal leyɗe wadde saabu yogaɓe holliti wi hone ñamiri ko ƴuwata caggal leydi waran ɓuuri nafa.
Wattumo kamɓe maroɓe ɓe ne jogi sugula kabaru margal jamar nde kay sugula muɗum yo kuteji ɗiɗo liɗɗi mariraɗi produit ngaji dunke en ñamduji kay hokki taƴoral wiide liɗɗi maraɗi ɗi eɗi mayoji ɗi fuuf yo gotum. Keɗnan docteur Ibrahima Sissoko dunke ñamduji
woni sifa liɗɗi ko ƴuwata leyɗe yogaje gadde ɗi ana moƴƴi sanne saabu ɗi liɗɗi ana jaɓa marede nokku fuu to muyɗa.
Ewi gollirde mawde adunaru ndu humaninde cellal goto fuf no hani ñamde liɗɗi no famɗiri fuf cilɗi ɗi ley yontere noto sababu haygude sanne tergal fewde e ñawuji kewɗi.
Ɗum nawata e yewtere amen minimag. Yewtere amen minimag yontere nde Waygalo, ana fawi do yimɓel maroɓe cofe ɗeɓe noddirta poulet de chair.
A wofo e fi Ali Cissé ko heewi sukaɓe jokkolɓe fana gondi e gandade le ɗiɗo golleji ñalawma hande oɓe kollitiɗi. Sa ƴeewi ɗeɗo cofe du gollude ɗum keɓal ana ley hennoɓe kollitiri wiide kamɓe golloɓe ɗiɗo golleji du ɓe mbi ɓe jogui gikke lobbo ko nayri banggal keɓe ɗum e tawede furdu ɓe mbi tiɗallaji ɓe jogui ley hen ko nayri banggal hono tidde ñamdu cofe ɗe kañe fa yettoyo wakkati fuu cofe ɗe ana mbawi watude du e juuɗe maɗa fa keɓe famtade fa nde keɗɗe Mamadou Sama Seko e sitan sitibi.
Margal cofe lolirɗe cher hankasini e golle mo jokkolɓe ɓuuri fuf hinade ɗiɗo wattuji ɗi tiɗalayiɗi heeɓi yoga e mabɓe e tawede fuf won holtiɓe yo golle mo keɓal woni muɗum jaati
heɓde jaati kalsi ko fabatoma fetude ɗi golleji ɗum ko tiiɗi saabi ñamada ɗe cofe kalsi muɗum yaafa. Soni ammari cofe tuba ko temdere sa sotti ɗum sa ƴeewi a tan musako margo muɗum ana yaafa ujaji deɓe e joyyi ko heewi e muɗum fuu sa cotti ɗum ana wawi heɓude ujunaji capanɗe jeegom ɗum so tawi fe gotene wata e majje.
Ɗeɗo cofe ɗe na jogui nafa sanna e wi dunke en ñamduji ka noon eɓe darda kamɓe maroɓe ɓe haybude kabaru muɗum sato fuf. Keɗɗana docteur Ibrahima Sukou o dunke ñamduji.
Ɗum tawama cofe tubako ma cofe ɓaleɓe ko ɓuuri tirsude yo ƴewunde ɗe safari vitamine ko faddoteɗe e ñabbilaji ana tirsi du watti fuu nodda vétérinaire wara ƴewta ñamalle majje huɗum ɗe cofe hani ñamminede ma huɗum ɗe hana ñamminede.
So holtama ñamdu cofe ɗe na moƴƴi ma dun keɓal ane margal muɗum kabaru ñamdu ɗeɗo cofe ɗe na heddillata e tiɗala mawɗo wonande jokolɓe hewɓe jiliɓe hinnade oɗo golle o.
Waygalo, mi kalan jonka haala hono neɗɗo watta so debbo muɗum heddo e juuɗe muɗum.
Ali Cissé, ko ɓuuri hewde fuu sa ƴeewi le fina tawaji meɗen ɗi kamɓe rewɓele ɓe kamɓe woni hono hokkete wakkati fuu hakkillaji no gorko hani jogirede fuu fota le nokkule goɗɗe le leydi meɗen ɗi ɓe kollitiwide worɓe wona wakkati fuu kollete hono debbo hani jogirede kañe ko nandi e muɗum fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Sama Seko e sitan sitiɓe.
Le leydi Mali tawi kama wiide surbaɓe na gattana hakkillo sanne wonande nayaɓe ɓe dina jokolɓe alhaali laati ɗo sababu yiriwere cergal ko ɓuuri hewde rewɓeɓe ko ñiɗi tan ɓammodirɓe mabɓe wattanaɓe hakkillo worɓeɓene rewɓe cawruɓe muñoɓe hasindini.
Gorko ana hani heɓude debbo muɗum, debbo du ana hani teddude goru muɗum. Waɗnamo ko weeli o yalla dewgal meɓɓe ana moƴƴa homo fuu ana hani tinnaɗe gueɗo muɗum li dewgal ɗum ko wiya.
Madame Mariam Sipa Kuate goto arɗo reko trad tendinowo dun banggal dewgal holti wiide e dow pene worɓe hewɓe haɓɓata dewle yo saabi rafibirki e wimako.
Worɓe hannden ana hursina de peneji kewɗi yogaɓe meɓɓe jaati so aɗa fati dewgal waɗama hunde fuu nappata debbo musakaji galleɗe fuu debbo dardoto e muɗum. Gorko ana hani fende debbo muɗum gasi fewsone gasey ɗum fuu ana nato saabe ɓuɓɓode ɓernde debbo li dewgal.
Ko ɓuuri hewde firtugol dewle ɗe yo saabi fijoji e yeɓare kañe ɗum torraji yogaji.
Waygalo, min kotiran yoroso to on to pelle sukaabe jokolbe wondi wadde imadraja na heba jonte jonu yalla na labina gallure mu ende
le ido imadraje be gondi tacciude ledde gonde ton dum woni gonde do daade gudroji di fa yotto ledde gonde le nokkule foro baaje de mi yukkoni faana mudo fa yotto yalla no be kani beydude denaku le gallure de yingo lobbudu yele hen fa kebe famtar kebe Mamadou Sama Seku sita sidibe
e wi landini be faanda o de golle o yo faba de larmi mali le denaku yimbele gineji mabbe kedana Soumaïla Guindo kanko secrétaire administratif fedde Cheborgo momi hala ima daraji ngada di ele ngal do karotal
me fitti nikuuden fu me soppi leddeji ko heewi ko me tawtale ngal gollal yo lamontonde cercle amen
cercle en question
jamarnde welten ki sanne ido ima daraji di wi mabbe ido gawi lataa sababu sakkadi bunandaji yogaji
cette activité
ngal golla ana fawi do lamontonde nikuuden fittude do labide hono godre nanan mudum o debar labbo me fi le cercle amen do me soppi leddeji ko wonno ko fu bangi labide yalla deejer ana hebe wala nato sabe yimbe bombe be waaba ciudade ngara wada bonon laaji
Ali Haydara hebna dum ciuta mani gilayrosu
waygalo hello tariki amen nyaloma hande o naban en fa Tomboktu min kalamto hala buguru buktu
awofa fe Ali Cisse o do debbo dimajo burdabe kanko wonno haybo ton undu mabbe ndu miccite de wiide don du won ko tumbutu hodi nyaloma hande o ndudo bugurbe darni dum ton yallomo haybo wakkati fu nokkuli mabbe de so be jihi be ngari wattu jono gendi ndi fu filiki dum idum du ele mise mabbe gondo to dum won do fina tawa hani jewede fa keben famtade kedden kanko no docteur Alpha Umar Cisse yo goto e lamido mise to tumbuto ko masifi
Nous sommes devant le puits de Buktu.
Nous sommes devant le puits de Buktu.
Waygalo jaga bule en leydi Mali yottike sous won leydi Tunisie le Imadara Chan Algérie 2023
non wori Ali Cisse dedo sukabe nuhum jane wonte ekintinde do gondi e landinade matchingaay di e ngadan ko noddete matchingaaji ami koko dum won tambe jetti fa yettal sappo kanye sappo di lew janvier dum ngara be pide leydi Uganda RDC Congo kanye espoir sportif leydi Tunisie
figol ballon rewbe une fois foot dans le noga yottade chapantati lewru janvier
awo fo fi Ali Cisse kala rewbe le wombe leydi nokku no il faut un leader africain de hirnangé be fu garantare ne kaf kany wonde e landinade de do yambere leydi Gambie Guinée Bissau Libéria Mali Mauritanie Sénégal kany Sierra Leone fu kala leydi
way galo me mila jonka do mi kaddete kabaruji amen
do ngatina haddude kikidaande do kabaruji meede di Cisse mbiyen joti kala do suka be mbawi tayde le mali fe mangal mudu wattu jone joti suka wonbe nokku non dete temera irum le lamu burem faande fadde jafi nokku yewtere men non dete sen tous o grande do war salam be jeni